Look at through my eye, you can tell if I lie. Sendleleni, sandwa sam, I'm on my way. Bambi sandla sam, cause who we bambo lwam. Mangi nawe sandwa sam, ang nama pain. Sendleleni, sendleleni, sendleleni. Sendleleni, sandwa sam, I'm on my way. Sendleleni, sandwa sam, I'm on my way. Sendleleni, banjeleli traffic. Ngiyakuthembisa sandwa sam, I never do this. Bengivalele stoxin, yazi kubuhlungu njani ekubhala ingoma estoxin. Balwa nami lamaphoyisa, bathi kuqala engiyalazi ngilabashushisa. Ibhadi lami bayangifokisa, bathi kuqala engiyalazi, man I'm confused. Leyivara tshela ngeke ngiyengilava, ungahambi lokuloko hulalela manga. Bazokuyenga laba bantu wena sithando sami. Thanda ukubonga ngoba unginika lonke uthando lakho. Look at through my eye, you can tell if I lie. Sendleleni sithandwa sami, I'm on my way. Bambi sandla sami, cause who we bambo lwami. Mangi nawe sithandwa sami, anginama pain. Sendleleni, sendleleni, sendleleni. Sendleleni sithandwa sami, I'm on my way. Sendleleni, sandwa sam, I'm on my way.
Sendleleni, sandwa sam, I'm in a fucking road. I told my cheetah stand one day we gonna blow. I need to show I got the flow, she wants some more. I'm a boss and I flow some mangoes. My baby you know, mangi now ang na mahlon. Ngiyafuma ngisoni ngesontweni angina demon. Ngiyafuma ngisoni ngesontweni angina demon. O baby thile qeke thile bakwatile. Kuthi nami empilweni yami seshintshile. Bambi sandla sam when will bambo lwami. Ngiyakutshela muntu wami ndakunika lithando lwami. Kufuna lana eduze ngicela ubuye hand.
Look at through my eye, you can tell if I lie. Sendleleni sithandwa sam, I'm on my way. Bambi sandla sam cause who we bambo lwami. Mangi nawe sithandwa sam, anginama pain. Sendleleni, sendleleni, sendleleni. Sendleleni sithandwa sam, I'm on my way. Sendleleni, sandwa sam, I'm on my way.
Sendleleni.